Okay, more music. What do I have got queued up? I've got, my friend Scops in Zambia says that he was commenting on the fact that I played something from Mati Lu. I'll play some more Mati Lu just for you, my friend. This is from an LP called Meditation, featuring Jean-Valise Mububulu and Tonton Mayala, along with Mati Lu System. Name of the CD, as I said before, is Meditation. It came out in 1996.
Gamouille Production. Tonton Mayala, Jean-Valise Mouboulou. Kiki Nambonda. Mokili oto ya kawande koma kambo mingye. Kota bangana kenena wazando bongo yo kandema solo.
Tour Eiffel Couture chez Pachili Anzuti.
Ma sousou barata la vie, lelo ma koma ma conseiller. Ma bima ma papa pasteur, ma sousou ma koma ma mimi kouye. Biso ma toto keseni na bizale li peina lo lendo. Ma sousou mo sala polie la va pasi na bango na kate abanganda. Moki oto ya kalande koma kambo mingye. Kotabanga na kenena basando bongo yo kandema solo. Masusu barata la vie, lelo bakoma ba conseiller. Babima ba papa pasteur, masusu bakoma ba mimi kouye. Biso ba toto keseni na bizale lipe na lolendo e. Masusu mosala kolela ba pasi na bango na kati ya banganda e.
Mundanga Clotaire.
Namituna kango bandeko, oyo fason nini ya mokili. Kinduma ezalaka soni, lelo ekomande mosala. Bayanke batonga bimeze, ifisi bakoma ba milionaire.
Claude Alain, tata Simo Mulunga, tata Mburi. Yebisa, nabaye nyoso, oba yubisoke, toye lususu.
Na mituna kango bandeko, oyo fason nini ya mokili. Kinduma ezalaka soni, lelo ekomande mosala. Bayanke batonga bimeze, ifisi bakoma ba milionaire.
Di maestro, papa nanas, kamuna basi.
Angalele,
angalele,
angalele.
Mokili ya mweto na ne makango.
Biso batoto keseni wa mwaya.
Angalele,
banuwa mishena bapo.
Mokili ya mweto na ne makango.
Salisa moto tangwa zali
mwaya. Angalele,
kozela tia kufa po bimisa
mwaya. Mokili ya mweto na ne makango.
Angalele,
angalele,
angalele.
Mokili ya mweto na ne makango.
Otuna remo bisa.
Angalele,
Botika kuluka mibali ya
Anga anga lele
Masi anga na mpe botika
Mokili ya mweto na ne makambo
Anga lele
Anga anga lele
Anga lele
Mokili ya mweto na ne makambo
Demokrasi ya memeli bisa
Anga anga lele
Oina nye kotina bakarte
Mokili ya mweto na ne makambo
Mando kiba komi nye
poko Anga anga lele
Meta kujelo po yozo
Anga anga lele
Kese kwati kuzo ba milion
Mokili ya mweto na ne makambo
Di maestro kamu na basi
Anga anga lele
Jean-Valise Petit Ninja
Mokili ya mweto na ne makambo
Son excellence Pierre Molebanda Papa Narmen Mokili ya mweto
Thank you. Oh, Ozeli singale loyo sanza sambo na supporte ba pasi de loto yo kanae soki to kukumi bimbi ya moto na maboko e oya ya motemo pesa na moto mosusu oya nga opaka na bopiato e zambe suzi na kufunda yo na moto e Kokota boloko mama, okomona bampasi ya famba, beka kapo opimi bolingo. Soki koko kande nasi natika, kasi singere kima kasi susi.
Thank you.
All right, that last track was Ange Linode from a self-titled LP. The name of the song is Pasola Molangi. Before that, we heard from Germain Aimen, also known as Bisepeye, along with Conda Bongo Man, on an LP called Bombe Eclate. We heard the song called Tukumpele. And before that, we heard from Jean-Valise Mububulu and Tonton Mayala on an album that also features Madilu System, but he was not on that song. The song was Mbongwana from the LP called Meditation from 1996. Let's see, what else can we do here for you? How about some more music? Let's hear something from the new CD from Sam Mangwana. Yeah, Sam Mangwana is still around, live and kicking. He put out a new CD this year called Felicite on the Grounded Music label. I mean, the name of the CD is Lubamba. We're going to hear the song called Felicite. There's a couple of nice Latin-sounding tracks on this one, some nice Latin-sounding rumbas. So let's play this one, Felicite from Sam Mangwana.
kaka wapi wendo biso na biso meke mwe toka manite kina nini basi na bibali toko mina kate sanga ngambo na ngambo maipa kocholai soki ozwi olei bitikali obombaka soki ebikisi yo lelo teo nelobi ebikisi bananga yo testamao 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 pona le bisa papa
Thank you. kwa mwasi Sokwa kwa kakata umoko chazala kata umonde la kompraza yo Tombo la makanisi banza Kombo na ea mo Kristo la vi Sanza ni mwae na kone kete Mobali apo inga delete Likamba mobali asala ele kimbu na misato Mobali apo inga mama
Na kama kolela ye, akomi pasi naka. Na sengi pardon, amboye. Bokilo alingi ko bebi selanga libala alobi na bakisa lopango na mosola libala na pesa nokite ya yo mwazo Bokilo e bokilo yo mawate mbongo na pesi tetenga na bali bana toboti ye olingi nini ye na lukiti na na moto ya meto bande koro Pongite gege Ngana baby yo ewate ewate Me mamola tina landa ke me amonale Tola legege Nene pegege ewate ewate To bande koro pongite gege ngala baby yoro ewate ewate e mamola tina landa ke me amonale tola legege nene pegege ewate ewate Chisopa Ewate ya yongo Mapati bi bebe yege Mama
right. That last track was Pepe Calais and L'Orchestre Empire Bakuba, the song Ya Yongo from the CD compilation of his work called Vava. Before that, Le Prince Yulu Mabiala with great guitars by Souza Vangu on that one. And the orchestra Kamikaze Lo Ninjisa Yo-Yo Wei from the LP Marie Bima Moavocata Voyage, second episode from 1987. Before that, Le Bantu de la Capitale from the LP, self-titled LP. We heard the song called Mangwana, and that was from 1977. Before that, Sam Mangwana from his brand new CD, Lubamba. We heard the song called Felicite. We're going to end up the program with a little bit of Reddy Amisi for you. From the best of Reddy Amisi CD, here's Eres Mia.
Good.